only believe in God. Creator, designer.
Mama, I'm talking to you.
I call you daddy, oh cool. And I agree to God, cause you've never forsaken me. Thank you, Lord.
Beef job.
Na kila mtu alime shamba lake. Kuvuna kwake, asante mola kwa umkadi. Penetration, oh my number one. Upendo usioisha, mwambie tabasamu alitongoja. Alifate mali, ni mali ya dunia. Tumezikuta, tutaziacha. Penda dadio baba we ah, I call him designer, I call him creator. You are the greatest of all. I call him designer, I call him creator. You are the greatest of all.
Maneno yako zaburi, funzo kwa walevu. Na ndo maana kila time
nakupenda. Umenepusha na temptation, frustration.
Na kule nimetoka, umenifanya imara. Umenipa heshima na thamani mbele ya watesi wangu. Oh my God, wewe ndo mtetezi wangu. Fula rudi ulipojificha, upendo rudi ulipoenda. Amani yangu ni wewe.
I call him designer, I call him creator. You are the greatest of all. Designer, I call him creator. You are the greatest of all.
One beer, something like the summer.